It's for the record.
Woo!
Liwax.
Liwax.
Wamichano.
Jomble.
Ilisema sema unachotaka ili wewe ulizike, nikakupa unachotaka wewe mpaka mama mkwe. Sikuonyesha dharau, nilionyesha na kupenda, kisa mimi ni maarufu. Kweli nilipenda, nilipenda mpaka nikapitiliza. Side mpiga kinanda akajua naigiza. Kwa kuwa kupenda huwa hakuna kificho, na mtu akipenda huwa haoni kasolo. Kasolo zako mimi sikuzitambua, ningeambiwa weki cheche mtu huyo ningimua. Hakuna lichopenda kwako zaidi ya mapenzi, sula na tabia the kunifanya niwe chizi.
When you know you, when you know you,
thinking about you,
thinking about you,
dreaming about you,
dreaming about you.
No, it's only you,
it's only you,
it's only you.
We don't need a vibe,
we can make you right, oh.
Sijajua kipi unachotaka wewe. Hivi mtu akipenda sheria apigwe mawe? Kama mapenzi mimi nilijioverdose, bila kujali afya taleta majonzi. Nakumbuka tulivyokuwa ndani, umelala kifuani ukinishika kidevuni. Ukanambia uchoshwi na penzi langu, sababu sitegemei masai natumia nguvu zangu. Nambia mpenzi kipi kilicho kukuta, naona mapenzi yameshageuka vita. Niwaze maisha kesho nitakula nini, niwaze mapenzi yetu ya muda mfupi. Kama Yesu wa kuoa, kenda peponi, niende motoni mi kwa kumkimbia muwaji. Mwisho wa penzi, mwanzo wa penzi jipya, samaki akiwa mtoni ila kwenye chungu mboga.
You know you, where you know you,
thinking about you,
thinking about you,
dreaming about you,
dreaming about you.
No, it's only you,
it's only you,
it's only you.
We don't need a vibe,
we can make you right, oh.
Maumivu kuyaona makovu, bila kuwepo kizuri singekijua kibovu. Masikio alisikia kwa majilani, sunajua moyo ukipenda macho uwa yaone. Kilichofanya nione ni ule mshtuko wa nywele ni kamini. Hata kicheko chenye shango kwa mgonjwa ni kelele. Sijuti kukupenda ila nimejifunza.